soo yiri badayaca gacmeedku dacal kaga yaal
radio simba dhacdo kasta sheeka ka dambaysa
sheeko kastana dhacdaa ka dambaysa
radio simba
simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
dhexdeeda iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ka hadashay kismaayo 1962 kenya laga xukumayay bay tiri barsaab kenyana fadhiyo sadaxdiga ingiriiska si khaldan ugu wareejiyay talyaaniga marka dalweynaha kenya ka tirsan tahay kibada hoose waa 1944